exclusive from Ninja.
Miss Via and yeah, man of fire. Ziwani goyamba, zomwe uguzimba, zindi uguza goyamba. Sina konde bona mari jonji yaga kandi goyamba. Kukao negera kwa makoro, kakala goyamba. Izi zo macheza mpagana mbembembe, ndi uzo na goyamba. Sindefuna kuzaona wina, ndi uze ndi wa usiliza noyamba. Ine yaga nkoyamba, baby, agandi goyamba. Siguro yamba, mavedwe oyamba. Majitidwe oyamba, nzu. Majitidwe oyamba, iwe ndima wanga nyamulanda kusalende langa dinza kumudwe nkoyamba. Nde usama so, yezo maso wanazi kwa ine ndi kuzimba koyamba. Ile ndile uranga oyamba, wajigondi oyamba, kwa siku oyamba, ntawi oyamba. Na madingo ndusa njapulani, mandi ya tamoto mama walai. Ndenga jide mandandija, ndiri ndiwe mwini pulani. Agandi goyam,
agandi goyam,
sigulo yam,
sigulo yam,
mavede oyam,
mavede oyam,
majitibe oyam, banzo. Ndiye wundi yandikile, nanditiwe kutindine oyam, banzo. Agandi goyam,
agandi goyam,
sigulo yam,
sigulo yam,
mavede oyam,
mavede oyam,
majitibe oyam, banzo. Agandi goyam. Majitidwe oyamba,
bela gandi koyamba, singulo yamba, mambedwe oyamba, kini jonsi joyamba, agandi koyamba.
Exclusive from KingJams.com.